jumaze miniko ahead. Siki ndo salo so siwezi mani kuspend. Niko shallow end na hawa wako deep end. Jumini ule pe plus 254 na represent. Mina nice msupa maza kizungusha hiyo mali. Lengo la suroga ni kutambulika kila mahali. Mziki for the soul awezi raga bila kibali. So hip hop na hope nitaishi kama pop. Na kunod head vile mistadi zinazidi kutrop. Wateji kibao kufeso ndo kufunga bao. Ata bonge mbaya bado mina sema nao. Wengi wana nipenda wengine wana magarao. So life too short gumu tani ipeleke slow. So kama una ni feel uneza ruka flow. Jumini ule besiro na crew ya key. Fala fala so scream and put your hands up higher higher.
Nimefika kwa club watu wana not head. Nimefika kwenye show watu wana not head. Nimeshika mic watu wana not head. Wana not, wana not, wana not head. Yo, East lands, West lands wana not head. I can't chop a damn head to na not head. Kama wana feel ebu ebu not head. Ebu ebu not head. Brand new Shambhala, na bado nina nod. Brand new Timbali, na bado nina nod. Na notice madame, niki not head. Iko iko loaded, iko loaded. Soon me come, niki not head. Natoka ma 95, niki not head. Niki not, niki not, niki not head. Nime come na vela, of course niko na hela. Nikumu pata vela, kama una hela. Kwa ivo saka hela, ni upate vela. Ama not head, nikupatie vela. Wede muna ito vela, come hapa to not. Usulize tu not dini, of course tu not head. Na easy mystery, siko recorded. Kama weni fan, ebu not head. Na kama weni elder, usi not head. Nimefika kwa club, watu wana not head. Nimefika kwenye show, watu wana not head.